D-D-D-N-D. D-D-N-D. Nina mawazo kichwani nitakuona lini. Kumbuka day poa, April 22, na faku roll session at around 2. Zangu ni meditation, juu ya sensation, but before sijitoka napata notification. Are you free? Please, to me place confidential. Aisha, text ili nipea confusion. Huyu dem nilimpenda ki Afrofusion. Anataka kupropose, nitabebaze emotions. Nilikuwa na fikra, billion thoughts kichwani. Mind you mfukoni, nina 50 kachwani. Sina hela msele, libidi ni mwite kibanda. Hapo kando center, tulikutana. Moment ilikuwa sweet, sweeter than it's ever been. She said it was an intro of the best that we were to be. Ilikuwa ninjama, something not known to me. Alinipea smiles na macho ya mapenzi. Kila nilipombusu, alitoa machozi. Time ikafika yake kwenda appointment. Eti nisome mail before our next moment. Gari lipotoka, simu nikachomoa. Siri ilikuwa ya wili but itabidi nimetoboa. Text ikasema, kesho nitakuwa ngambo at around 2. Though I had to do this, just know I loved you.
Nina mawazo kichwani nitakuona lini. Au nilenge everything nikufuate naona nikichize. I think I'm going crazy. Whoa, whoa. I think I'm going crazy.
Mara kwanza moyo wangu karuka. Hisia zangu zote nazo zikayeyuka. Linyuma sana baby ulipoenda safari. Ni kweli uliniteka. I wiped my window this morning so I could see you clearly. I even put a seat outside my door to see you coming home to me. Think I'm going crazy. Yeah, I think I'm going crazy. Oh, oh, oh.
Ambia Dani, eh?
Nina mawazo kichwani nitakuona lini. Au nilenge everything nikufuate naona nikichize. I think I'm going crazy.
Mina cheesy, mina cheesy, mina cheesy.
I think I'm going crazy.
Mina cheesy, mina cheesy, mina cheesy.
I think I'm going crazy.
Be a daddy.